never gonna be the one up on the mic. I never know, we're gonna get away. This life, I will flow. What are we gonna be? 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 Gonna